urumva radio ijwi rya Amerika. Turabasuhuje nshuti muteze amatwi radio ijwi rya Amerika, tubaha ikaze mu makuru yacu ya mu gitondo kuri iki cyumweru hano i Washington DC. Muri kumwe na Jeffrey Mutagoma. Amakuru yacu turahera kuyo mu karere k'ibiyaga bigari byo muri Afrika, nyuma turaza gukomereza ku kiganiro ejo mutegurirwa n'urubyiruko rwo mu Rwanda. Naho guhera isaa 12 ni ikiganiro dusangira ijambo nk'uko bisanzwe buri cyumweru. Ishyirahamwe mpuzamahanga ry'umukino wa volleyball ryaraye rifashe umwanzuro wo gusezerera u Rwanda mu mikino y'irushanwa ryo guhatanira igikombe cya Afurika cy'ibihugu ku makipe y'abagore ririmo kubera mu Rwanda. Ikipe y'igihugu y'u Rwanda yarigwaga n'ubuyobozi bw'ishyirahamwe ry'umukino wa volleyball muri Nigeria kuba yari ifite abakinnyi bane batari bujuje ibyangombwa bisabwa n'amategeko mu mukino wahuje ibihugu byombi. Ku murongo wa telefone narayimvuganye n'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika udukurikiranira iby'imikino mu Rwanda, Jean-Claude Munyandinda. Amakuru ni meza. Iyo nkuru rero yuko u Rwanda rwasezerewe mu marushanwa yamenyekanye ryaraho mu Rwanda.
Nibyo koko Geoffrey, inkuru yuko u Rwanda rwasezerewe mu marushanwa yo guhatanira igikombe cya Afurika cy'ibihugu mu bagore muri volleyball yamenyekanye cyane muri iki gitondo, ariko yatangiye kunuganurwa ku munsi w'ejo kuwa gatanu, ubwo ibaruwa bamaze kubona ngira ngo ijwi rya Amerika rifite kopi, aho ishyirahamwe mpuzamahanga rya volleyball ku isi ryavuze riti dukurikije icyo kirego cyatanzwe na Nigeria ndetse n'ibindi bihugu bimwe na bimwe biri muri irushanwa ry'abagore, bavuga ko abakinnyi Moreira Gomez Bianca, Aponario Caprahinde, Aline Squire na Mariana da Silva uko ari bane batari bujuje ibisabwa abakinnyi bakina ikipe y'u Rwanda. Federasiyo Internasiyonale de Volleyball yo ikavuga iti ni urucabana, hari amategeko atarubahirijwe, u Rwanda rugomba gusezererwa ndetse n'abakinnyi ubwabo bazafatirwa ibihano. U Rwanda bo baravuga bati ntabwo ari byo, harimo akarenganyo, niko bihagaze kugeza ubu ngubu. Ariko ikigaragara kidasubira inyuma Geoffrey, nuko u Rwanda rwamaze gusezererwa.
Warubaye nk'ubivuga, ndagira ngo duse n'ababisubiraho neza, byakiriwe bite n'ishyirahamwe ry'umukino wa volleyball mu Rwanda? Ruravuga ko rwarenganye gute cyangwa se ruremera ko koko ikibazo cyabaye nyirabayazana rugifite mu ruhare?
Aha ngaho ko twabivuga, ishyirahamwe ubwaryo nta nubwo ryerura ngo ribivuga, kuko kugeza ubu ngubu nta n'uruvugiro rifite mu FVB yo ivuga iti nta nubwo ari ngombwa, nta nubwo ari ngombwa ko mugira icyo muvuga, kuko nta nubwo mukemerewe kugira uruhare mu gukurikirana ibikorwa by'irushanwa ko bigomba gushyirwa mu maboko ya minisiteri nyirizina ndetse na KVB. Ubu rero ku ruhande urubyiruko tukavugisha ku ruhande akaba yakubwira ati nyamara nubwo bavuze ko twakinishije abakinnyi batuje ibyangombwa, ibyo byangombwa twabikoze, amategeko yarubahirijwe, twakabifata nk'aho wenda ari akarengane kuko narabivuze. Ariko ku rundi ruhande nyine ni gake cyane buriya Geoffrey, iyo umuntu yakoze amakosa kandi ashobora kugira ingaruka ziremereye rimwe na rimwe hari igihe atababyemera. Ubwo rero mugiye kuri federasiyo ya volleyball bavuga bati bose twaba turenganye. Nanone ariko ku rundi ruhande na minisiteri ubwayo nayihagarariye Leta y'u Rwanda muri iki kibazo cyangwa se muri iki gikorwa cy'imikino, nayo ubwayo ntabwo irajya ahagaragara kugeza ubu. Bivuga iti twebwe nka minisiteri duhagaze siporo mu Rwanda, ibi badusabye byo kuba twakomeza irushanwa twaritoza ritarangira cyane cyane ko ryagombaga gusozwa ku cyumweru, nabo baracyakifite nta kintu nta tangazo fite rya minisiteri ya siporo mu Rwanda yari yasohoka. Ariyo mpamvu nyine Geoffrey abantu bagitegereje bibaza bati ese bizagenda bite irushanwa ryagombaga kuba umunsi w'ejo rigasozwa hatangazwa amakipe agira azahagararira Afurika mu gikombe kizabera ku mugabane w'Uburayi muri Pologne ndetse no mu Buholandi umwaka utaha. Ese bizagenda bite? Ariko niyo mpamvu nyine abantu bagomba gutegereza bavuga bati icyari ryose intenda ajya kurangira icyerekezo kigaragaye, ariko gusa bihano byo ntabwo bisubira inyuma dukurikije itangazo twasomye.
None ubwo biragenda bite, buri muntu arinagurira mu ndege ye atahe cyangwa imikino irakomeza se ikomereze mu Rwanda, u Rwanda rutarimo?
Ibyo rero nibyo biteye amatsiko, nibyo koko. Ariko rero hariho abavuze bategereze, cyane cyane ko amakipe n'abahagarariye abenshi bacumbikiye mu mahoteli yani Kigali bavuze bateka dutegereze weekend irangire, wenda hari abahageze igikorwa. Ariko hari n'abandi makipe tugenda dutera icyumvirizo, hari andi makipe yagiye avuga ati turarambiwe, cyane cyane nk'ikipe ya Senegal ivuga iti cyane cyane ko n'ubundi n'amahirwe yo gukomeza muri kimwe cya kabiri kirangiza yari makeya, bavuga bati nibature kure bakingure hoteli twigendere. Ibiro bigaragare ko ari isura mbi, ni isura mbi ku Rwanda, bigaragare ko ibi bintu bitazasiga ubusa Geoffrey. yaba wenda ku ruhande rumwe mibanire ya federation cyangwa se ya ministeri y'imikino ndetse na n'ubwandu bwaruko n'aya mashyirahamwe mu gihe byagaragara ko wenda rwarenganye ariko mu gihe rwarutarenganye koko amakosa aba yarakozwe aba akoze ngira ngo ishobora kwagiraho ingaruka zikomeye cyane cyane ko cyane cyane twaga tugatungwa federation y'umukino wa volleyball mu Rwanda FRVB.
Tukivuga ku byingaruka Jean-Claude ubwo Rwanda rwatsindaga Nigeria abafana baranezerewe cyane ndetse bakwiza n'amafoto ku mbuga nkoranyambaga y'ibiro byagendaga biterwa n'abakinnyi b'u Rwanda ubu ishyirahamwe rya volleyball rimaze gusanirwa mu kantu aho mu Rwanda hari icyo rirabwira abafana
kugeza ubu ngubu nta kintu baravuga barasa naho nabo bategereje kuzakorwa cyangwa bigeze kuri uru rwego aho urwego urukuru rwa volleyball rwishyira ubwaruti mwebwe ubwanyu nta n'ijambo mugifite misiyo yo gukomeza irushanwa rikagera ku ndunduro tuyishinze minisiteri yanyu ndetse ifatanyije n'ishyirahamwe rya Afurika KVB aha rero bigaragara ko nta kintu baravuga cyane cyane nk'uko natangiye bivuga uruvugiro rurasa nk'aho ari narwo ariko rero biragaragara ko hari disappointment cyangwa se gucika intege ku ruhande rw'abafana cyane cyane ko mu mibare yabo baravuga bati u Rwanda rumaze gutinda Maroc rumaze gutinda Nigeria bisigaye ni ukujya muri kimwe cya kabiri kirangiza aho bagombaga kwitega guhura n'ikipe ya Kenya itozwa n'umutoza Paul Bitok yigeze gutoza u Rwanda mu gihe cy'imyaka icumi aho bavugaga bati hazatambaye kuko Kenya ni ikipe isanzwe iri ku mwanya wa kabiri muri Afurika bavuga bati dushobora kwibirindura tukaba ba kabiri nyuma ya Cameroon tukajya mu gikombe cy'isi ibyo rero ayo matsiko ubwo rukundo ndetse n'ibyo byishimo abafana bagoreaiteze bavuga bati ibirori bya Kenya ntabwo bitangwa ubu rero baguye mu kantu batategereje urumva rero ko bari biteguye gukina umukino wa kimwe cya kabiri kirangiza na Kenya noneho bikarangira bati ahubwo nimurenga ahangaha murasezerewe agahinda gakomeye kavanze n'urushito cyane cyane ko kugeza ubu ngubu ntibazi ngo ikijya mbere ni ikihe gusa reka dutegereze Geoffrey ese ejo bundi cyangwa se n'amasaha yo kuba dushobora kongera umwanzuro ariko umwanzuro dutegereje ni uwo kumenya ko u Rwanda uravuga ruti ubwo tubitakibereye iwacu nibagende bashake ikindi gihugu gisorezwamo cyangwa se baragira kuyapfira bavuge bati oke reka usanzwe tuzwi nk'abantu bategura neza ibirori n'amarushanwa reka igihabeho kuyapfira cyangwa koroherana.
Jean-Claude Munyandinda, umunyamakuru w'imikino w'Ijwi rya Amerika i Kigali mu Rwanda, ndagushimiye cyane kuri ayo makuru utugerejeho. Mu Burundi, abaturage bo muri zone ya Gatumba mu ntara ya Bujumbura bavanywe mu byabo n'imyuzure yatewe n'imvura nyinshi umwaka ushize, baravuga ko bafite ubwoba kubera imvura yo muri Ritumba. Leta yari yarabemereye kubaka urugomero rukumira amazi ariko ntakirakorwa. Inkuru twateguriwe n'Ijwi rya Amerika yifashishije inshuti zabo mu Burundi murayigezwaho na Desire Hatungimana.
Ushitse muri zone Gatumba na cyane cyane mu makaritie ya Kinyinya na Mushasha, haboneka amazi akidengereye imbere y'amazu y'abantu nk'uko isoko ryacu ribivuga. Bamwe mu banyagihugu barenga 2024 bari batewe n'imyuzurira y'amazi y'uruzi Rusizi ku mwaka uheze barasubiriye kuba muri ayo mazu, ariko rero batekewe n'ubwoba bwinshi ko n'ivyaho habigiye guhuka muri ano mezi ya 9 na 10 aho imvura ucitasura. Bamwe muri abo bavuga ko bamaze kuba barakinjura.
Ubu kwatwa ko tubona ko arakamuka twagarutse, mugana twagarutse turabona ko amadara cyari hasi, amazi n'ubundi ategerezwa kandi kuza kubera imvura igira itasura.
Imvura igomba itasura mu kwezi kw'icumi, n'abo bari ngaba basubira gute bashobora gufata inzira kandi bakimuka, urabona ko amazi yose yari mutse nk'ahandi bene barayataye.
Abantu benshi baromose ku bw'aya mazi, abafite amaparasera hariya barataye. Ubu nk'ubu yubatse ngaha yarafite parasera hariya yungururije ngaha, urabona nungaha amazi yarahashitse.
Kaba nkako naho bamwe mu banyagihugu bari bahisemo gusubira kuba barabaye muri ibyo bidengeri by'amazi, ingorane bahura ni nyinshi.
Abantu barabyimbye amaguru bimeme biraba amaguru aracika. Mu minsi yeze twahora dusohoka nko masaha moya ugasanga imvura imbere y'umuryango, hari ibyitwa ngo bya mama bade, ugasanga umwana umwe cyane kimwe kira kindi kintu nacyo kigenda hagati, ugasanga ibikeri inzoka ibiki n'ibiki ntiworaba.
Abanyagihugu bavuga ko leta yatevye gukora ibikorwa byo kubaka uruhome ku nkengero y'uruzi Rusizi bari bemerewe rubuza amazi gusesera mu mazu yabo igihe haguye imvura nyinshi. Ku bw'ivyo uyu mukenyezi wo muri karitiye ya Kinyinya abandanya avuga ko Imana ariyo yonyene basigaye barindiriye ko ugutabagwa iyo myuzurira.
Kubw'Imana ishobora byose irashobora kutubabarira ntibigaruke. Kubw'Imana ishobora byose itubabare ntazaga kubera amazi hamwe yogaruka agatumba kaba gahona.
Urongoye zone Gatumba Hussein Ntahetwa avuga ko amakaritiye akibonekamwo ibidengeri by'amazi imbere y'amazu y'abantu ari Mushasha ya mbere n'iya kabiri Kinyinya hamwe na Gaharawe. Iyo ndongozi isaba abanyagihugu nyabuna kwikora ku maboko yabo kugira bikingire ku rugero bashoboye.
Dutangure dukore ibikorwa by'iterambere rusange tujya kuzibira amazi yamenekeye. Kuno umwaka wese twa twabikoze nshe bituma mubona ko naha amazi yajanga nakujya ya sanga tacu twiga bene igihugu twakoze kijanye no kuzibira amazi yamenekera ibyo nonekara byari kuba byinshi gusumba. Ubu rero tugiye kongera kurabaho urundi rwameneye kubu birashoboka ko tushobora kuhashika, hanyuma tuyigire inama yo gusubira gukora ibikorwa dushoboye twebwe n'ingufu zacu ubushobozi bwacu dukoresheje ivu n'amagunira turabe ko twozibira amazi yamenekeye.
Amakuru yo mu kwezi kwa gatanu k'uyu mwaka dukura ku rubuga rw'igisata cya ONU kijejwe impunzi OIM yerekana ko Burundi buri mu bihugu 20 ku isi bigeramiwe n'ibiza bivuye kuhindagurika ry'ibihe. Ibice 80% by'impunzi ziri hagati mu gihugu nizahunze imyuzurira hamwe n'ibomagurika ry'imisozi. Muri abo ibice 55% bigizwe n'abakenyezi. Ayo makuru abandanya avuga ko ivyo biruko mu gihe ibice 90% vy'abarundi babeshejweho n'uburimyi.
Mukomeje kumva radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Ubutugeze mu mwanya wa hariwe ikiganiro ejo cy'urubyiruko rwo mu Rwanda.
Turabasuhuje kandi tubahaye ikaze mu kiganiro ejo kuri uyu munsi. Aho muherereye hose amahoro y'Imana bane namwe mudukurikiye muri aka kanya kuri radio Ijwi rya Amerika ivugira ku 104.3 FM. Iki kiganiro mugitegurirwa n'umuryango Ejo Youth Echo ukoresha itangazamakuru mu kwimakaza umuco w'amahoro mu Rwanda ndetse no mu karere k'ibiyaga bigari. Kuri mikro muri studio mugiye kubana nanjye Anisa Bino Mukunzi mfatanyije na mugenzi wanjye
Mugisha Kayitare.
Nawe ndagusuhuje cyane.
Urakoze cyane, ndakwikirije kandi nanjye ndagusuhuje.
Abakunzi b'ikiganiro ejo uyu munsi turabaganiriza ku ihengingo.
Bakunzi bacu, uyu munsi turaganira ku ivangura rikorerwa abantu bitewe n'imiterere y'umubiri wabo by'umwihariko hagendeye ku ndeshyo cyangwa ingano yabo. Ibi bizwi nka body shaming mu ndimi z'amahanga.
Hari bamwe mu bantu bibasirwa kandi bakanenwa bitewe n'uko babyibushye, bananutse cyangwa indeshyo zabo ku buryo bibagiraho ingaruka mu mitekerereze, amarangamutima ndetse n'umubiri.
Muri iki kiganiro turaza kumva ibitekerezo by'urubyiruko kugira ngo badusangize icyo babona gitera kuba hari abibasira bagenzi babo. Muri iki kiganiro kandi turaza kumva ubuhamya bw'umwe mu rubyiruko wahejwe kubera uko ateye kugira ngo adusangize inkuru y'ibyamubayeho. Si ibyo gusa, kuko turaza no gusobanukirwa ingaruka iri vangura rishobora kugira ku muntu urikorewe. By'umwihariko turanamenya icyakorwa kugira ngo rikumirwe.
Tubahaye ikaze mu kiganiro cya none. Iki kiganiro kiri bwibande ku ivangura rikorerwa abantu bitewe n'imiterere y'umubiri wabo, ibi bizwi nka body shaming mu ndimi z'amahanga. Iki kiganiro gihagarariwe na Roger Niyigena mu gihe Mizero Crespin ari ku buhanga bw'ibyuma.
Ibitekerezo byawe bihawe ikaze mu kiganiro cya none. Twandikire cyangwa duhamagare kuri 07/28/22/32 cyangwa kuri 07/87/54/11. Iyi nimero wanayidusangaho kuri WhatsApp. Wanadusanga kandi ku zindi mbuga nkoranyambaga nka Facebook, Instagram, Twitter na YouTube. Wandika Ejo Youth Echo ahashakishirizwa maze ugadusangiza icyifuzo cyawe.
Ubusanzwe mu miterere yacu nk'abantu hari abantu barebare n'abagufi ndetse hari ababyibushye n'abananutse, ariko ugasanga hari abakorerwa ivangura biturutse ku miterere y'umubiri wabo.
Ibi bishobora gukorwa mu buryo bwo guheza abantu mu bikorwa binyuranye. Urugero twatanga ni amarushanwa y'ubwiza hano mu Rwanda. Usanga muri aya marushanwa hagenderwa ku miterere runaka y'umuntu, kabone n'ubwo bigira umubare munini w'abanyarwandakazi biheza.
Yego, usibye aya marushanwa hari n'abafite imyumvire yo kwibasira abandi kubwo kudahuza imiterere y'umubiri, by'umwihariko hagendeye ku myaka ndetse n'igitsina.
Imbuga nkoranyambaga zishyirwa mu majwi mu gutiza umurindi iyi myumvire, dore ko usanga mu bitekerezo bahabwa bigaruka ku kubanena no kubabwira amagambo yibasira imiterere yabo.
Bamwe mu rubyiruko rwo mu mujyi wa Kigali akarere ka Kicukiro mu murenge wa Kicukiro babona ko kwibasira umuntu bitewe n'uko mudahuje imiterere y'umubiri ari umuco mubi ndetse bavuga ko ari ukubura ikinyabupfura gushaka gukorera abandi urugomo ndetse n'ubwibone. Reka tubumve turagaruka mu kanya.
Mbona rero igitera abantu kwibasira abandi mu buryo bw'imiterere y'umubiri ari nko mu buzima busanzwe nk'uko umuntu atagira discipline. Kubona umuntu ntuzi ibyo yaciyemo, ntuzi uko abayeho, utinya kuvuga ngo uriya ngo nereba niriya ndaye ngo kuningana ngiri nareba iki, ibyo ngibyo ushobora kuba narwaye. Ubwo rero mbona iyo umuvuze gutyo ukagenda umuvuga mu bandi musebya, iyo ni njye mbibara nk'aho nta discipline uba ufite.
Njye ntekereza ko kwibasira umuntu bitewe n'uko ameze kubera ko mudahuje imiterere y'umubiri ku giti cyanjye mbona ari ubujije, cyane cyane ko ntabwo Imana yari guturema kimwe, kandi ikindi kuba Imana yaraturemye gutyo ni imbaraga zayo. Kubiturema mu buryo bwinshi butandukanye, umuntu umwe kamugira magufi, undi kamugira muremure, undi kamubyibushya, undi kamunanura, nta mpamvu zo kubitindaho. Sinumva rero impamvu umuntu yakwibasira undi ngo arananutse, ngo ni mugufi, ngo ni muremure, ngo arabyibushye, n'ibindi byinshi nyine abantu bagenda bareberaho.
Ingeyo ukuntu mbibona, mbona ko ari urugomo abantu baba bashaka gukora kugira ngo basebye umuntu runaka. So njye mbona nyine ko baba babikoreye urugomo.
Igikombe mbibona ntago ari byo, kuko uramutse ubikoze uri umwana nakumva, kuko ubu hari ibintu by'imitekerereze utarageraho, ariko iyo ubikoze uri umuntu mukuru byari ibindi. Hari indi shusho mbibonamo, kuko mbifata nk'ishusho yo kuba hari ibintu byinshi birengagije cyangwa se hari ibintu ugitekereza bitagaragara neza cyangwa se mu ruhande rumwe bidogamye bitera imyitwarire y'umuntu ukuze.
Njye kuno mbyumva mbona akenshi biterwa n'ubwibone. Navuga ko like nko mu rubyiruko nko muri iki gihe hari ukuntu baba bafite ngo ibintu bijyanye ngo n'imiterere ngo figa n'ibiki, ugasanga rero umuntu uhabanye n'iyo miterere bakunda kumwibasira bamuvuga nabi n'ibiki.
Kuba umuntu yakwibasira undi kubera imiterere itandukanye y'umubiri byo bibaho cyane. Nk'umuntu ugira utyo ukuntu nk'umupapa yibushye bifitiye mu nda hanini bihita akarimo k'igikoni, umuntu akakwibasira akavuga ngo uriya muntu ngo yaraturiye cyangwa bimeze bite. Buriya rero mbona ari uburere buke umuntu aba afite, nta yindi mpamvu numva ko nta mutima mubi wundi numva burimo, ahubwo ni uburere buke umuntu aba yifite.
Njyewe rero numva abantu bagakwiye kuba babereka bakava mu bujiji bakemera ko uko turi ku isi twese tutagomba kuba tumeze kimwe.
Barakoze cyane mugenzi wacu Rugamba Jonathan hamwe n'urubyiruko rwamusangije ibitekerezo byiza ku cyo babona gitera abantu bavangura abandi bitewe n'imiterere y'umubiri wabo.
Ese wowe udukurikiye ubona hakorwa iki kugira ngo ivangura rishingiye ku miterere y'umubiri w'umuntu ricike mu muryango mugari?
Ese hari igitekerezo wifuza kudusangiza ku ngingo turi kuganiraho uyu munsi? Twandikire kuri 07/28/2832 cyangwa se kuri 07/78/5814. Iyi nimero wanayitwandikiraho kuri WhatsApp. Wanadusanga kandi ku zindi mbuga nkoranyambaga nka Facebook, Instagram, Twitter na YouTube. Wandikamo Ejo Youth Echo ahashakishirizwa maze ukadusangiza icyifuzo cyawe. Reka tubibutse ko iki ari ikiganiro Ejo mukomeje gukurikira kuri Radio Ijwi rya Amerika. Uyu munsi turi kuganira ku ivangura rikorerwa abantu bitewe n'imiterere y'umubiri wabo, by'umwihariko hagendewe ku ndeshyo cyangwa ingano yabo, ibi bizwi nka body shaming mu ndimi z'amahanga.
Abahanga mu by'ubuzima bavuga ko kuba umuntu yananuka cyangwa se yabyibuha bidaturuka ku burwayi gusa, ahubwo bishobora kuba uruhererekane mu miryango. Kuba umuntu yananuka cyangwa se yabyibuha ntibisobanuye kutagira ubuzima bwiza, kuko abenshi mu bafite umubyibuho ukabije bawugira bamaze gukura.
Mukankusi Esperance ni umwe mu bantu byabayeho igihe kirekire mu gihe yigaga mu mashuri yisumbuye ndetse na nyuma yaho, kuko yarafite ibiro bigera ku 100 kandi ari mugufi.
Esperance yarabenzwe cyane kubera amagambo y'abantu kandi aburi imirimo yamuteza imbere, kugeza aho yakuyemo ingaruka z'uburwayi bw'igifu kubera ibintu byinshi bitandukanye yagiye anywa kugira ngo arebe ko yananuka.
Uyu mudamu w'imyaka 32 ukomoka mu karere ka Nyamasheke mu ntara y'Uburengerazuba yaganiriye na mugenzi wacu David Hitimana amusangiza inkuru ye.
Nitwa Mukankusi Esperance, ntuye mu karere ka Nyamasheke, umurenge wa Nyabitekere. Uburyo nahejwemo kera nkiga, ariho mpera nkiga, hari nk'ibintu ku ishuri bibayo bya danse traditionnelle na danse moderne. Ibyo ngibyo byabaga kubera nyine nari mfite ibiro byinshi n'umubyibuho nyine mwinshi, wasangaga bara mpezaga kujya mu marushanwa nk'abandi nyine bakansiga nkitoza ariko bakaba batanjyana ngeze no hanze kubona akazi harahujya kwa kakazi bakakakwima naho ugize amahirwe ukakabona bakajya babirwa bavuga ngo ni nyamunini ngo ni igikuri nari mugufi cyane nanabyibushye cyane nari mfite biro nk'umwijana
ese haba hari bamwe mu bantu bakwibasiye bitewe n'imiterere y'umubiri wawe
Yego nkuko nari maze kubikubwira nyine nko mu kazi bazaga babirirwa bavuga ngo ni nyangufi bakirirwa bamvuga hirya no hino ndetse rimwe na rimwe n'umuntu yashoboraga kugukunda bakamukubuza bite abako bamubwira ngo kiragi kuri bintu nk'ibyo
ese haba hari ingaruka byakugizeho
ingaruka ntago zabura nyine urumva nko kubera amagambo yose yirirwaga avuga ukayumva narayumvaga nyine nkahora numva mbabaye sinisanzure mu bandi ndetse nkashakisha uburyo nanjye nananuka kugira ngo ngane nk'abandi ingaruka byangizeho rero muri uko gushakisha uburyo nananuka nakuyemo kurwara igifu kubera vinegre nanywaga n'indi mu bintu byinshi nyine nanywaga ibintu byose ibyo bambwiraga byose umuntu yakora kugira ngo ananuke narabikora rero ingaruka byangizeho navanyemo igifu
ese noneho mubona hari icyakorwa ngo abantu bagifite iyo myumvire ibe yacika
yewe nago ku bwanjye mba numva bitoroshye nta se uhakorwa iki ko gukuramo abantu ngo se wajya kuvuga ngo umuntu ngo yavuze ubwo si byo bihano babitanga bate keka habayeho nk'itorero hari ryigisha abantu kuba bafata abantu nyine bagufiya cyangwa babyibushye bakaba babafata nk'abandi inama nabagira ni uko bafata umuntu n'inkundi kuko kuba ari mugufi ntacyo biba bibatwaye ni ukumureba nyine akamufata nka mugenzi we ikindi nagiraho inama abantu nk'urugero natanga nko kujya muri Miss Rwanda ngo bisaba ngo nyine hari metero bareba ngo n'ibiki ariko buriya bareka buri muntu wese impano y'akayikoresha nimba uri mugufi ariko ubwo bwiza ubufite ukaba watsindwa n'ibindi bizama ariko ntutsindwe nuko teye ikindi nimba uzi nko gukina nimba uzi nyine nko kubyina nyine nkuko nayo nigeze kubivuga bakaba bakore ku kwisanzura kugaragaza impano yawe batarebeye ku bugufi bwawe cyangwa umubyibuho uri mugufi ushoboye gukina basket ukaba nyine bakore ku kayikina
Arakuze cyane mugenzi wacu David Hitimana mu kiganiro cyiza yagiranye na Esperance. Iki ni kiganiro ejo mukomeje gukurikira kuri Radio Ijwi rya Amerika.
Uyu munsi turi kuganira ku ivangura rikorerwa abantu bitewe n'imiterere y'umubiri wabo by'umwihariko hagendeye ku ndeshyo cyangwa ingano yabo. Ibi bizwi nka body shaming mu ndimi z'amahanga.
Ese wowe udukurikiye ubona hakorwa iki kugira ngo ivangura rishingiye ku miterere y'umubiri wa muntu ricike mu muryango mugari? Ese hari igitekerezo wifuza kudusangiza ku ngingo turi kuganiraho uyu munsi? Twandikire kuri 07/28/2832 cyangwa se kuri 07/28/5814/11. Iyi nimero wanayitwandikiraho kuri WhatsApp. Wanadusanga kandi ku zindi mbuga nkoranyambaga nka Facebook, Instagram, Twitter na YouTube. Wandikamo Ejo Youth Echo ahashakishirizwa maze ukadusangiza icyifuzo cyawe. Reka dukomereze ikiganiro ku butumwa mumaze kudusangiza ku ngingo turi kuganiraho uyu munsi. Duha umwanya mugenzi wacu Ukeza Christella adusangize ubwo butumwa. Turakomeza n'ikiganiro mu kanya gato.
Bakunzi b'ikiganiro mudukurikiye, nanjye ndabasuhuje. Ngiye kubagezaho ubutumwa mumaze kudusangiza ku nsanganyamatsiko turi kuganiraho none, ivuga ku inena no kwibasirwa biturutse ku miterere y'umubiri bizwi nka body shaming mu ndimi z'amahanga. Twihuse Hakizimana Ezekiel uherere mu karere ka Nyamasheke yageze ati: "Sinzi niba hari uko rivangura rishingiye ku mubiri akomeje." Ati "Kuko njye nkunda kubibona ahantu hahurira abantu benshi ariko bakabikora mu buryo bwo gutebya." Ati rero icyakorwa ni ugukomeza kwigisha Abanyarwanda indangagaciro ndetse n'imibanire myiza itagira ivangura. Nawe Uwamahoro Theoneste uherereye mu mujyi wa Kigali mu murenge wa Kanombe yagize ati: "Icyakorwa ni ugushyiraho amategeko ahana kuko iryo ni ihohoterwa rikorerwa umuntu." ati kindi gutegura ibiganiro bivuga ku inena cyangwa ivangura rishingiye ku mubiri. Akomeza avuga ko nabafite imiterere y'umubiri runaka nabo bagomba kwikunda bakiyakira. Yasoje avuga ko abantu bose bakwiguhindura imyumvire ko umuntu wese ari nkundi. Ubutumwa tumaze kwakira bwa rubu ariko mukomeze mudusangize ibitekerezo tuzabiheraho utaha. Iki ni ikiganiro ejo mukomeje gukurikira kuri Radio Ijwi rya Amerika.
Muri ikiganiro turi kuganira ku ivangura rikorerwa abantu bitewe n'imiterere y'umubiri wabo by'umwihariko hagendewe ku ndeshyo cyangwa ingano yabo. Ibi bizwi nka body shaming mu ndimi z'amahanga.
Abahanga mu by'ubuzima bwo mu mutwe bavuga ko kuvangurwa mu bandi bigira ingaruka zikomeye ku buzima bwo mu mutwe by'umwihariko umuntu ashobora guhura n'ibibazo bitandukanye birimo kwiheba, kwigunga, agahinda gakabije, kwitakariza icyizere ndetse no kuba bakiyambura ubuzima.
Impuguke mu by'ubuzima zivuga ko uko waba uteye kose cyangwa uko ingira buzima fatizo zawe zaba zimeze kose, gukora imyitozo ngororangingo iri mu rugero kandi ugahozaho indyo yuzuye nibyo bituma ugira ubuzima bwiza.
Mu kiganiro mugenzi wacu David Hitimana yagiranye na Professor Vincent Sezibera akaba ari umushakashatsi n'umwarimu muri Kaminuza y'u Rwanda, yatubwiye n'icyakorwa ngo iyi myumvire yo kwibasira abandi bitewe n'imiterere y'imibiri yabo icike. Reka ibindi tumwumve.
Ese kwibasirwa k'umuntu bitewe n'imiterere y'umubiri we byabiterwa n'iki?
Icya mbere ni ukureba ni iyihe myumvire abantu baba bafite iyo bagaragaza iyo myitwarire ibangamira abandi. Hari ubwo ubona abantu mu mitekerereze yabo bumva ko umuntu agomba kuba ameze gutya, asa gutya, areshya gutya. Ibyo bikunze no kujyana na n'ibihe abantu bagezemo. Ndashaka kuvuga isi uko igenda igena ibyo umuntu yavuga ko ari indorerwamo z'umuntu. Urugero, nta myaka ishize umuntu umeze neza yabaga ari umuntu byibushye. Ubu ngubu ntabwo ariko bikimeze. Ubu ngubu niyo umuntu avuye mu kiruhuko ukamubaza uti umeze ute, ndumva nararuhutse, n'ikimenyimenyi natakaje ibiro icumi. Mu gihe mu bindi binyejana abantu bavuga ati ameze neza yongereye ibiro cumi. Urumva ko uko isi uko abantu bagenda bagena uburyo barebamo abandi bishobora gutuma abenshi bagwa mu mutego wo kuba bakuki nabi babandi batandukanye n'iyo myumvire cyangwa n'izo ndorerwamo bareberamo abantu. Ubu byabayeho mbere na mbere abanza twumvikane ingaruka bigira kuri uwo ngo byabayeho. Uretse ko n'abantu bashobora kugaragaza kumwima umwanya cyangwa icyicaro mu ruhando rw'abantu, ariko nawe bimutera ikimeze nk'ipfunwe n'ikimwaro, bigatuma nawe ubwe agenda yiheza mu muryango w'abantu kuko abazi ko bari bumuryanira inzara nk'uko tuvuga mu Kinyarwanda. Bikamuremamo kwiheba no kwitakariza icyizere ku buryo atafata iya mbere mu bintu byose, kamutera gahinda. Icya mbere umuntu yatekereza ni ukubanza no kwigisha abantu kubabwira ko iyo ntabwo ari imyitwarire iboneye, kuko ntawe uhitamo uko azareshya cyangwa uko azasa. Bigenwa n'Imana. Tukabanza kumva ko njyewe ufite metero ebyiri n'uwaba afite santimetero 50 twese turi ibiremwa binganya amahirwe n'icyubahiro. Kuri abo bibaho umuntu ni ukubanza kubabwira ko batagomba kugwa mu mutego w'abashaka kubaca intege. Iyo umuntu ubona ko akwibasiye nawe ugahera ko umurekera rugari kugira ngo akomeze kugirira nabi umuhaye urwaho nyine, ahubwo ni ukubabwira ko nta gucika intege ni ugukomeza kuvuga ndanze ko wantesha agaciro.
Haba hari abajya babagana babasaba ubujyanama kubera ihohoterwa bakorewe rishingiye ku miterere y'umubiri wabo?
Ibyo byo birahari, biterwa n'impamvu zitandukanye bitewe n'uko n'abandi babafata. Icyo gihe biba ngombwa ko ajya kugisha inama uko yabyitwara. Bimwe mu byakorwa ni gahunda nk'izingizi murimo. Hari ubwo abantu bagirira nabi abandi batazi ko bari kugira nabi, kariyo mpamvu kuzamura imyumvire mu buryo butandukanye: kwigisha ukoresha itangazamakuru, kwigisha ukoresheje ibiganiro byatangwa mu buryo butandukanye. Kuzamura imyumvire ni ikibanze kugira ngo abantu bo gukomeza guhemukira abandi batabizi babigizayo cyangwa banabita amazina, kugira ngo bavuge umuntu uri munsi ya metero ukumva barabanywa gasongo gasongo. Urumva ko abagamije kumubwira ko atari gasongo ariko akavuga ati wiriwe gasongo.
izihe nama noneho wagira abantu bagifite imyumvire yo kuba bakwibasira abandi bitewe n'imiterere y'umubiri wabo?
Icya mbere bumve ko atari byo. Umuntu abirebera mu ndorerwamo z'umutima nama ntabwo ari byo, ntabwo ari byo, ntabwo ari ubupfura, ntabwo ari ubutore, ntabwo ari indangagaciro za muntu, ntabwo ari byo. Kumenya ko ubwo buryo bwonona byinshi mu buzima bwa wa wundi ukorerwa iryo hotere.
Nshuti nguduteza matwi mu masegonda make turaho tugeza ku isaha 12 urumva ikiganiro dusangira ijambo tubagezaho buri cyumweru. Muri uyu mwanya mwari kumwe nanjye Jeffrey Mutagoma washyize hamwe ibiganiro ni Dieudonne Cyubahiro.